ZambianMusicBlog.co.
Yeah, I wake up in the morning. I check myself in the mirror. Nakula, ladies and gentlemen. I'm 18.
Nakula, mami simu wana nakula. Nakula, mami simu wana nakula. Nakula, mami simu wana nakula.
Nisunga 9 months imo mimba baka paneni na badwa wajadi wana kemo kale pameni wana ziva mimba ni yao bati simu na chose futi chanzeri easy hey demo vipatala baka paneni nzo kula ninange na kona mklasi noziva ko ABCD I know the good and bad things soli mamama it's time to make my own decisions na kula na pesa mkazi wakwatila I wanna chase my dreams na fika na ine ni chiteko vanga nilipenka ni na muntu choka hapa if you hate it I'm here to shake the hip hop let me speak for the streets speak for the poor speak for the ghetto speak for the needs speak to give up speak for the nation woo I'm the AC
wakula boys usiwona wakula boys usiwona wakula boys usiwona
Nyumba ndevu za kula, sakila nchito chitamwa changu Susu wana ukula, tamanga chosa ulesi Life it's hard, we know that If you play weak, boza guna njala Nchito manje siku sanka Tiziva muna diploma Atusunga semenze mshop right Tunapunzi lile market Ufuno nkala chebuana Chito na zeve za vuta Uzaguli sa tomato Tenti vulike mitu Tisapwezane kumbuyo Ona munza kuwa esa Uolibizo museka Ati ona uja ego Eideni mumaketi Ango pitana Tisasekane mwevantu Mikufutache kwa vintu Oze tifuna chechuma Osa onela monchito
Wakula sisi suzi wana Wakula sisi suzi wana Wakula sisi suzi wana Wakula sisi suzi wana Wakula
Sister nawe kusambwa Kalapa nyumba wakula Unali na Johnny mazo na piri Na vena chite chita itana Uza kwa tuwali itizi na mwachinja tisexy Imundi mwebama one stop Wapeza mamu na di serious Wamupanga chikolopo Make a decision sister Ichindi chama na logo Lodi bizo noenda na vamukaveni You think it's fun it's cool Everybody wanna test it Sule manaveo chita Ivo what goes up comes back down Kazi kiko za mupeza kukonda Susan Kala said platey Kaza kufaka panyumba Wazamu ziva na kwanu With all respect start life Having kids with one love One vision, one family Be happy all the way
Ladies and gentlemen, I'm the AT. ZambianMusicBlog.co.